si, si wana penda kupe. Chibi.
Chibi. Yeah, tell mommy, tell daddy, and everybody, kwa leo unafia in my room. Baby, don't fear, fear, fear anybody. Kusa filishi dwa zikia ugini. Baby, no fear nobody. Alini penda nkamwambia sina kibunda. Akasema soke situwe wajumba. Katoto simati miendo nunda. Ye akini batunda nitaritunga. Nikasema masaki to my city. Toto kadata na chafia street king. Nitamonga kola seki daka sing sing. Nimpeleke kokosi anapenda swing swing. Baby no fear nobody. Ukitaka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Jamani nye Mungu anajua kuumba. Nikifanya masiara ntauza nyumba.
Moda
Oda masa kitu maisiki. Toto kada jana chafra street king. Itabonga gola siya kitaka sing sing. Nimpeleke koko siya napenda sing sing. Baby no fear nobody. Ukitaka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Katoto simati miendo nunda. Ye akini batunda nitaritunga.
Shhh, come again.
Baby no fear nobody.
Gachi Beats.